ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi, twumvikanira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22 mu Burundi, naho mu Rwanda ho turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu ku mbuga za Facebook, YouTube, X yahoze ari Twitter na Instagram, twitwa VOA Radio yacu. Naho kuri waisha tu radio yacu voa.com ni urubuga musanga ibiganiro byacu byose. Washington DC hano muri studio z'Ijwi rya Amerika, muri studio ya 7 hariya ku buhanga bw'ibyuma hari Cornelius na Lois Bigirimana, na uje mwumva kuri mikro ndi Jeffrey Mutagoma, n'umwanya w'ikiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Icyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Buri munsi saa 10 hano ku Ijwi rya Amerika ni ikiganiro muri sanga. Mukabaza rero muti icyo uyu munsi kiraganira ku yihe ngingo. Uburusiya ejo bwemeje ko Yevgeny Prigozhin, umukuru w'umutwe w'ingabo z'abacanshuro ba Wagner, yaguye mu ndege yahanukiye mu karere ka Tver kari mu majyaruguru y'umurwa mukuru Moscow ku wa gatatu w'icyumweru gishize. Iyo ndege yavaga i Moscow nyine mu murwa mukuru yerekeje St. Petersburg. Abakora iperereza rigamije kwemeza iby'urupfu rwe kandi bemeje ko ikigera cye Dmitry Utkin nawe yaguye mu bantu 10 bahitanywe n'iyo ndege. Prigozhin yaramaze amezi 2 ayoboye urugamba rwo kwigomeka kuri Perezida Vladimir Putin rwaje gupfuba rugeze mu birometero 200 uvuye mu murwa mukuru wa Moscow. Icyo gihe Perezida Putin yamwise umugambanyi, hanyuma Prigozhin ahungira muri Belarus, nyuma aza kugaruka mu Burusiya nyuma y'imishyikirano Perezida Alexander Lukashenko w'icyo gihugu yagizemo uruhare rukomeye. Uyu mugabo wari ufite imyaka 62 yaramaze iminsi agaragaye mu mashusho ahamagara abasirikare kwinjira mu mutwe yarayoboye w'abacanshuro ba Wagner. Uyu mutwe ukaba urimo abagera ku 2025 nk'uko byemezwa n'ibitangazamakuru binyuranye. Uyu mutwe kandi ufite ingabo mu bihugu bitandukanye birimo Uburusiya nyina ukomoka muri Belarus, Ukraine, Syria, Sudan, Mozambique, Republika Centrafrica, Mali, Libya ndetse na Madagascar. Urupfu rwe rufite izihe ngaruka ku hazaza h'ingabo zo muri ibyo bihugu, ingabo zo mu mutwe wa Wagner ziri muri ibyo bihugu by'umwihariko ku mugabane wa Afrika? Ruragira izihe ngaruka ku mwuka wa politiki mu Burusiya nuko bugaragara mu ruhando urw'amahanga? Mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi twabatumiriye General BM Emmanuel Habyarimana, ufite ubunararibonye mu bya gisirikare no mu bya politiki. General Habyarimana yigeze kuba ministri w'ingabo mu Rwanda mbere yuko ava muri icyo gihugu. General Emmanuel Habyarimana, ikaze mu kiganiro muri sanga hano ku Ijwi rya Amerika.
Ndabaramukije Mutagomwa Jofre, kandi mbashimira kuba mwantekereje mukantumira mu kiganiro ku Ijwi rya Amerika.
Murakoze namwe rwose kutubonera umwanya kugira ngo tuganire kuri iyi ngingo isa n'iyigezweho mu makuru avugwa hirya no hino ku isi, itangazamakuru rinyuranye cyane cyane mu Burayi na hano muri Amerika bakoresheje amagambo ngo urupfu rwa Prigozhin ruratunguranye ariko ntirutangaje. Abandi bati mu mezi abiri amaze yigometse kuri Vladimir Putin yari umurambo wigenza. Mwe murabibona mute General Habyarimana?
Murakoze cyane Joffe kumva ijambo. Mbere yuko navuga ku rupfu rw'uriya mugabo, nagira ngo mvuge ko ari muri Rusiya, ari muri kariya karere ka Aziya y'Uburengerazuba, kandi hakaba nanone twavuga ko ari muri Uburaya bw'Iburasirazuba. Byose rero nkabasanga ko geopolitiki iri muri kariya karere ikomeye, igeze aho umwana yarira nyina ntiyumve. Cyo gituma urupfu rw'uriya Prigozhin rukomeye, ni ikintu gikomeye muri geopolitiki yo muri kariya karere.
Muvuze ko igeze aho umwana arira nyina ntiyumve, ubwo mwasobanuraho?
Nasobanuraho nuko menace, icyo bita menace, sinzi uko nagisobanura neza mu Kinyarwanda, kuri ari Amerika na bagenzi bayo bo muri OTAN, ni ukuvuga bo muri Buraya, ari Rusiya na bagenzi bayo bose bageze ahantu guhangana bikomeye, bakora icyo ari cyo cyose kugira ngo umwe yerekeze tsinzi kujya ku ruhande rwe. Nicyo gituma mvuga nti bigeze aho umwana riba nyina ntiyumve. Urabona intambara iri kuba irakomeye muri Ukraine, abayikora ni bande? Birumvikana Rusiya irimo, wenda n'ibihugu biyifasha, ariko na OTAN irimo ishingiye kuri Amerika. Ni intambara rero ishaka ko uzayitsinda zaba ari uw'igihangange, uzayitsindwa akava mu nzira, kandi imaze, urabona igiye kumara imyaka ibiri. Ni ukuvuga rero ko icyakorwa cyose, icyo umuntu yabona ku wundi akavuga ati nakivana mu nzira, yabikora. Kandi n'uwo muntu mu gihugu cye ntabwo afite uburenganzira bwo kwibeza. Nicyo gituma nko kuri rwa rupfu turugarutseho rwa Prigozhin, biravugwa cyane. Twebwe turi hano muri iyo mwanya, ndi hano mu Busuwisi, n'abari hano mu Buraya benshi iyo twumva amaradiyo twumva agerageza kuvuga ko Prigozhin na bagenzi be bishwe byanze bikunze na Putin. Bo ntibanavuga bati wenda yaramwishe, hashobora kuba hari n'abandi, uya baravuga bati ni Putin bamwishe. Hanyuma rero muri Rusiya nabo bakemeza urupfu rwe, ariko nabo ubona ari nk'abantu bavuga bati ashobora kuba yarishwe n'abanyamerika na OTAN, se yari ibyo byose. Rero ukabona ko ntawe buri muntu arashyira urupfu rw'uriya mugabo ku gice ahanganye nacyo.
Ariko abanyamerika hano bo, abanyamerika n'abanyaburayi bo, ndashaka kuvuga itangazamakuru ryo muri ibyo bihugu rirarekura urutonde, rerekana urutonde rw'abantu bagiye batavuga rumwe na Perezida Putin, bakavuga bati abatarapfuye baburiwe irengero cyangwa barafunze kandi bagatanga ingero. Bakavuga rero bati n'uyu niko byagenze.
Oya, ibyo niko bavuga nyine, ni geopolitiki, ni ukugira ngo ntabwo mvuga ko ari bo babishe, bamwishe Prigozhin na bagenzi be, nta cyemezo gihari kibigerekana, ariko ni hipoteze muri geo strategi umuntu agomba kuyigira, ko nabo bafite inyungu yo kumwica, kuko urabona yabamereye nabi hariya azava ku mutu muri Ukraine, yabamereye nabi no muri Siriya ndetse hose. Ubungubu ariko yabamerera nabi hariya muri Afurika, mu bihugu bya Afurika, muri South Africa n'ahandi. Ni inyungu zabo nyinshi ziriyo, nta cyatuma rero batatekereza ku icya mbere bamwica bati tuvanyeho umwanzi warutumiriye nayo, icya kabiri bamwica bati tuvanyeho turamwishe kugira ngo muri Rusiya habe akaduruvayo. dongo afite impamvu nyinshi za geostrategi geopolitiki zatuma babikora, ariko sinemeza nta bimenyetso byerekana ko ari bo babikoze, ariko ipotezi yo yabaho. Noneho ipotezi yindi ni uko yaba yarishwe na yakwishwe na Putin nk'uko bivugwa mu bibyo binyamakuru byaho n'ahandi, bakavuga bati uriya mugabo nibyo koko yari inshuti ya Putin, barakoranye, yamukoreye byinshi, ariko noneho ubu ngubu ubushize yari agiye kumuhirika agiye gukora kudeta. Bati rero Putin yaba ari impamvu yo kuvuga ati reka umuvane mu nzira byose birangiye. Iyo ni indi hipotezi nayo ishoboka. Izo uko ari ebyiri nizo zikomeye. Wenda umuntu yashyiraho n'izindi z'abantu ku giti cyabo bakomeye za multinationale zavuga ziti umuntu wenda tumubereye nabi atubuze gukora ibyo twashakaga hirya no hino ari muri Afurika n'ahandi, natwe reka tumuhitane. Abo ni aba gatatu, ariko bafite probabilite yabo ntabwo ari nini cyane nk'izo zindi. Ubu ngubu rero bose ku buryo bwa geostrategi geopolitiki baguhitane. Buri muntu ku giti cye icyo kora nanone icyo Putin yemeje ko indege yarimo abantu icumi yapfuye yaguye, noneho abo bantu icumi bose bagapfa, ko hariho liste yari ibonekagamo na buriya mugabo nyine umukuru wa Wagner ndetse n'abandi bafashije ibyo nawe yarabyanditse n'ibinyamakuru byarabyanditse. Ariko ikina nicyo nabo bashobora kubikora abarusiya bati reka tubikore abantu turebe uko bigenda, dushishe ibindi bintu wenda biri gukorwa cyangwa se dutegure imigambi yacu. Ibyo byose nabo babikora. Kuri njye ntabwo icya mbere sinemeza ko ijana ku ijana kuri ya mugabo yapfuye ibimenyetso umuntu abona ntabwo bihagije. Icya kabiri sinakwemeza na bw'ijana ku ijana ko yishwe na Putin na Rusiya. Ibyo nemeza nibyo maze kuvuga. Ubwo rero niba hari ikindi wabivugaho mbere yuko dukomeza wabindi.
Wowe uragira uti byose birashoboka, ashobora kuba yarishwe n'uwo ari we wese cyangwa se ataranapfuye, ariko uko biri kose biravugwa kandi abantu batangiye no gushyira indabo ahantu hanyuranye mu Burusiya. Kuba yaba atakiriho bivuze ko imbaraga za Putin imbere mu gihugu no mu mahanga ziyongereye?
Oya, ntabwo bivuze ko ziyongereye. Kuko uyu muntu niba yarapfuye kuko ntabwo yavuga ngo niyo yaba ari nawe wamwishe, ntabwo yavuga ko imbaraga ze ziyongereye, kuko aba yarabuze umuntu kandi umuntu ufite uw'inararibonye kandi wari ufite ubushobozi muri we bwo kuyobora abantu no gutunganya misiyo akayikora akayirangiza, kandi yari umuntu w'ibihanduza cyumbu niko mu Kinyarwanda babivuga. Ntabwo yaba afite inyungu abikoze, yaba ari uko hari indi mpamvu yindi interne wenda
yaramurwanyije, ariko yaramurwanyije aranamusuzuguza.
Oya, biriya nabyo abakora analyse geopolitiki ntabwo babyemeza ko mu by'ukuri byabaye ibintu biri byo, ahubwo bitabaye ikinamico. Nagiye ndakubwira yuko njye sinigeze ku giti cyanjye nkurikije ibimenyetso mbona, ntabwo nigeze mbona yuko uriya mugabo Prigozhine yavuze ati reka njyane Wagner tujye kuvanaho Putin i Moscow. Ndabona yari azi ko atanabishobora, yari azi kandi ko afite abasirikare 2020 ugereranyije n'uko arme ya Rusiya, ntabwo yari afite kapasite zo kugira ngo agende abikora bigereho. Cyane cyane ko baravuga bati yagiye akora ibirometero bingahe yari hafi ya Moscow, ntawe arashe ntawe barasanye. Hanyuma muri ako kanya barumvikana bati none uzaje muri Byorusi, hanyuma ibyo tuzatubireba. Umwanya ukurikiraho twumva ngo bahurize ntuza Saint Petersburg, ubundi bagahurira i Moscow, ubundi ngo yagiye muri Afurika. Ni ukuvuga ko rero na biriya byo kuvuga ngo yaragiye kumukuraho nabwo ubwabyo ntabwo byemewe, nta bimenyetso byerekana ko yaragiye kumukuraho bihari bihagije, ariko biravugwa gusa. Ariko nabyo umuntu urebera hafi ashobora no kubyita ikinamico.
Reka dusabe bwana Ntakirutimana Jean Claude yihangane gato turamwakira mukanya ku murongo wa telefone ariko tubanze turebe Yevgeny Prigozhin niyo yoboraga ingabo za Wagner apfanye na Dmitri Utkin warumwungirije biragira ngaruka ki ku barwanyi b'umutwe wa Wagner byumwe hariko ku mugabane wa Afrika General Habyarimana
bo ni biraterwa niba nkuko bivugwa abemeza ko Putin ari nishobora y'abantu kandi uriya muryango wa Wagner uziko ni organization paramilitaire no kuvuga ko mu byukuri ni umutwe wari uhari kugira ngo uje gukorera Rusiya ibintu hanze y'igihugu ibintu bimwe na bimwe idashaka Rusiya idashaka ko bigaragara ko ari Leta iri kubikora ariko rushingiye mu by'ukuri kuri Leta niyo yatangaga ibintu byinshi ndege za misile n'ibindi byose byagombwa hanse nyuma babwira bati muzajya hatu hari ibinibi n'ibi hameze hatya na ubu rero njyewe nkibwira yuko niba nk'uko bivugwa ko ari Putin waba wabikoze ni ukuvuga ko yaba yarateguye ukundi azasimburwa n'ukundi uriya muryango uzakomeza gukora yaba yarabiteguye ni ukuvuga ko rero ibigaragara ikiri cyo ni uko misiyo zakorwaga na Wagner hanze ya Rusiya yaba yarateguye ukuntu zizakomeza gukorwa niba atari we wamwishe yarishwe n'abandi koko aho hari ikibazo cyo kumusimbura bariya bose ariko babasimbura kuko bafite abantu benshi kandi n'uwo muryango niya mutwe ufite abandi bantu wenda byabavuna koko ariko nabwo nticyatuma ibyo imigabo n'imigambi ya Rusiya mu karere k'Uburaya ka Aziya ka Afurika idakomeza kuko ni umutwe washinzwe na Putin mu by'ukuri ashyiramo bariya kuwukorera gukora ibintu cyane cyane biri hanze ya Rusiya birumvikana ko haba atari Putin wamwishe byagorana kuko yaramaje kuba n'icyamamare hirya no hino ariko misiyo zo zizakomeza ntabwo azavuga ngo noneho ngo ibyo yakoraga muri Ukraine intambara yakoraga muri Ukraine ngo Wagner ibyo yakoraga bizahagarara bizahindura isura ariko bizakomeza ibyo bakoraga hirya no hino muri Afurika ni ukuvuga ntabwo bizahagarara kuko wenda bizahindura isura mu mwanya muto ariko bizakomeza ni ukuvuga ko rero niba atari Putin wamwishe wishe bariya abantu ibyo koko azaba ibyo bita intente d'adaptation de l'organisation ariko cyo kuri ibyo bagomba gukora bakora ibyo bizakomeza ntabwo rero ntabavuga ngo noneho ngo birarangiye Rusiya iratsinzwe ibyakorwaga muri Ukraine ntibizongera kandi kuko urabona muri Ukraine bahakoze ikintu gikomeye urabona ko kuri Bakhmut harwanye bigaragara ariko rero abarwanyi bo bose barahari ntaho bagiye wenda bahindura isura muri organisation y'ubuyobozi ariko barahari noneho hariya ntabwo Wagner irava muri Centrafrika ngo nuko bariya nibo bapfuye koko babishe batariho ntabwo ngiye mbona ko nibyo koko niba aribo yarishwe n'abandi bantu batari Putin adaptasiyo igomba kuzabaho kandi urumva ko buriya ni uguhungabanaho gato ariko niba ari Putin wabikoze buriya yabikoze yarabiteguye azi uko azabigenza niko nyine
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Reka noneho tujye ku mirongo ya telefoni twakire bwana Ntakirutimana Jean Claude ikaze mu kiganiro muri Sanga aho uherereye ikibazo cyangwa igitekerezo.
Mukomere namwe.
Komera cyane.
Mu Rwanda no mu ntara y'Iburengerazuba mu karere ka Nyabihu. Halo?
Turakumva.
Kuri nkuza kuri situation ya mukuru wa wanima w'Abarusiya muryango ko yaba ku rupfu rwe yaruvuga impande ebyiri kuba yari umuye kuri Putin akikoza hejuru nyuma ye hakongera kumugarukira ku ruhande rumwe wabona ko yarishwe na Putin ku rundi ruhande akishwa n'Uburusiya kuri Putin ukibaza ukuntu umukuru nk'uriya n'umutwe w'abasirikari ukomeye yapfa bagatangaza ko yapfuye gusa kandi akagwa mu gihugu nta kintu cy'igitero cyamugabweho urundi ruhande rwa kabiri kubera ko baramaze iminsi bavuga yuko ashobora kuza afite imipaka y'ingabo ziri kuza muri Afurika cyangwa se Amerika ikabona ko zibangamiye kubera ko abayinshi inyungu zabo yongeye kugarukira Putin nayo abafite tekinoloji baba bafite bakaba bashobora nabo kumwica bagahanura iriya ndege bakayihanura ariko angaha Putin yaba yagize ikibazo cyaba cyari cyo nk'indege nke kubera ko yaba yananiwe kugenzura protection y'iriya mugabo noneho ku rundi ruhande ho Amerika nayo yaba ibihombyemo kubera ko bari batangiye kumushotora ari kubiyegera bavuga ko yari kubigera kubera ko yari bigumuye kuri ruvuga kuri shebuja yabishyutemo nayo igihombo kuko bakazibasha kongera kubona undi muyobozi ukuri iriya mutwe ushobora kwigumura ku Burusiya bakongera guhita babonaho no ku rundi ruhande nabwo aramutse yishwe na Amerika Putin nawe yaba afite ikibazo cy'igihombo kuko nawe kongera gufunda undi muntu urayobora inyeshyamba zimeze bari abacantiri bangana kuriya nabwo byakongera kumutwara kandi uburyo atakongera kumutwara kandi kuko n'umuntu ushoboye guhangana na Amerika noneho agafite n'iriya ntambara ya kireme igasanganira ikibazo ubwo rero ukabona ko uriya mugabo wa urupfu rwe wabigereka kuri Putin ku rundi ruhande ukarushira kuri Amerika ariko hanyuma ni kuri Putin kubera ko yari amaze iminsi amwigumuye
ngirango ibyo nibyo General Habyarimana yaramaze ngirango ibyo nibyo General Habyarimana yari yavuze mu kanya ndumva Musa nabahuje igitekerezo bwana nta kibuta Imana Jean Claude reka tugushimire cyane aho mu majyaruguru y'u Rwanda ugira umunsi mwiza
murakoze namwe amahoro
General Habyarimana ngira ngo icyo gitekerezo cya nta kiruta Imana kirasa nibyo mwari mumaze gusobanura mukanya
no birasa rwose neza ariko arakaza vuzemo avuga ati yarishwe uri aramutse yarishwe n'abanyamerika cyangwa se bari muri otani ati byari bigaragaza ko Putin nawe atashoboye kumurinda icyo iryo jambo rifite icyo rivuga kandi nayo ndumvikana nawe kuko kugira ngo abantu binjire mu kirere cyawe baze bicumu abantu nk'abariya bakomeye ba Wagner urumva rero koko byaba ari ikibazo ariko bibaho kuko no muri Amerika abantu none se ho indege ntizagiyeyo zatanta bakica bakarasa zanuza i New York bakarasa no muri Washington mu mwanya ikurikiranye bikabaho birashoboka ibi byose iyo uko aba wirinze kose iyo umuntu ashaka gukora ikintu yagiteguye guca mu rihumye akabikora ariko bigaragara nanone ntibibuza kugaragaza ko umuntu yagombye kuba yajejita akarinda abo bantu ibyo nayo ndabyemeranyeho nawe naho ibindi byose yavuze ndumva ari nk'ibyo twagiye tuganira
reka twakire Niyitanga Simon ikaze mu kiganiro muri Sanga aho uherereye igitekerezo cyangwa ikibazo mu magambo magufi
ego murakoze ndi mu Rwanda mu ntara y'Amajyepfo
komeza gabanya banza ugabanye radio yawe ariko gabanya radio yawe kugira ngo twumvikane
iruhande murakoze ubu ndumva twumvikana hari
yego
mbere na mbere ndabanza kwemeranya na generali kuko nanjye iruhande ndiho ntabwo nemera neza ko yaba yaragize yaba yarapfuye nkurikije uburyo kugi ubundi busanzwe yabagarinzwe nuko urwego ariho ntago nemera ko yaba yarapfuye mu buryo bworoshye kuri ya kugeza ubu ntago indege ntago yapfa guhaguruka ngo igende batasuzumye ibintu byose batarebye kandi uko bigaragara kandi ubwo baragaragaza icyo yaba yarazize rero kuba bavuga ko yanapfuye ngewe na n'ubu sindabyemera kandi no kuba wenda Wagner yagira ikibazo ntago bishoboka aba yari Putin wamwishye kuko nkuko bivugwa uriya mutwe n'ubundi ingabo zijyamo aho ziva naho zatorezwaga ntawe haba hagiye n'ubundi umutwe waba ukiriho kandi waba ukinakomeye ahubwo reka ko rero ushobora kuba ari umukino wenda waba ari umukino wa politiki kugira ngo Wagner hiri kuko yari imaze gusa n'imenyekana abantu bose bayizi yongere se n'iyubaka bushyashya ahubwo mu rwego rwo kwicungira umutekano mu rwego rwo kugumya kubaka ingabo z'Uburusiya zirangabo uburyo zibaho n'uburyo zari zisanzwe zituwe zifite ingabo zifite ibikoresho zifite uburyo zubatsemo kandi bukomeye ntabwo rero Uburusiya bwakemera gutakaza uriya mutwe ku buryo bworoshye ukurikije n'intambara barwanye muri Ukraine uburyo wagiye ukora uburyo bubafashije ntago nge ndi kumva neza ku buryo Uburusiya bwakemera kubutakaza kandi kindi ntago numva inyungu Amerika yabifite mu kwica uno mu Wagner sinzi neza ko hari inyungu zikomeye yabifitemo kuba Amerika baravuze ko yari yarasheteye ivugane Brigozine ngo yice Putin nabyo simba numva ko bishoboka kuko iyo mishyikirano yabaye kugira ngo bamushete ntawemeza neza nimba byarabaye koko nk'ukuri ngo bagaragaze aho byabereye sinzi rero nimba umutumire bwatubwira nimba byashobokaga ubundi ko yivugane Brigozine yaba yarishwe na Amerika ambwire nimba byashobokaga ubundi byashoboka bite Amerika yabifitemo inyungu ingana iki
Radio ya Amerika ivugira Washington DC urakoze nitanga Simo kuri icyo kibazo nibutsa yuko ibitekerezo bivugirwa muri iki kiganiro ari ibitekerezo by'abantu ku giti cyabo reka tureke General Habyarimana agusubize kuri icyo kibazo
murakoze mutagomwa kandi ndashimira iyo itanga Simo kwisesengura koze nanjye ndaryemera nibyo ariko reka ngerageze kumubwira ku byerekeranye n'inyungu Amerika yaba ifite mu kugira ngo bari abayobozi ba buriya mutwe wa Wagner bapfe inyungu mu by'ukuri iza mbere ni inyungu z'intambara kuko Amerika nubwo bitavugwa hariya muri Ukraine irarwana mu rwego rwa OTAN tanga imbundi tanga n'abasirikare ba experi n'abandi benshi kandi abantu bakunda kurwanya nabo ni uriya mutwe wa Wagner cyane cyane nkariya Bakhmut uriya mujyi wa Bakhmut uriya wari umujyi strategique nubwo bagendaga bavuga ngo yango ntabwo ari imijyi nk'iyindi ariko wari umujyi strategique yari ihuriro ry'imihanda za gari ya moshi imihanda isanzwe kandi hari ahantu kugira ngo bahave mu by'ukuri baba batanze n'inzira igamye i Moscow kandi batakaje n'irindiro rya nyuma kugira ngo wenda niba barushaka no kuzagara ibitero muri Rusiya bizaborohere donc ntabwo bari bishimiye kuhatakaza icya mbere cyatuma Amerika igaba ibyiciro bariya abantu ni ukuvanaho igice cy'ingabo za Rusiya gituma badashobora kongera kugarura Ukraine cyangwa se ngo bayibumbatire ibyo byo ni inyungu ikomeje mu strategi indi nyungu ya kabiri ni uko kwica bariya bayobozi ba Wagner bazi ko byasopanya bigateza ibibazo bamwe batangiye nk'uko bivuga ubu batangiye kuvuga ati ni Putin bagahita banabivuga vuba barangiza kubivuga rero bumva ko uwo mutwe nawo ubunahungabanye n'abasigaye icya kabiri no mu gihugu imbere baba bavuga bati bashobora guteza confrontation intestine mu gihugu imbere abenegihugu bakaba basubiranamo kandi ibyo barabikunda cyane iyo nayo ni inyungu ya kabiri indi nyungu ya gatatu rero ni iyo hanze Wagneri urabona iri hanze mu bihugu bya Afrika ibintu yakoreye Amerika iriya muri Syria ibintu yakoreye hariya muri za Afrika hose za Madagascar n'ahandi n'ibintu rero bigezweho ubu ngubu hariya muri RDC muri Congo ibyo bintu byose n'ibiriya bigezweho byo muri Niger hariya rero bahafite inyungu nko muri Niger bahafite base militaire y'abantu barenze igihumbi urumva rero kuba bavanaho uriya mugabo baba bati Putin naje azagende nka leta ariko ubundi aravuga ati ntibinde sinonore kandi tubica tuzavuga ko icya mbere bishobora gusenya umutwe icya kabiri noneho Putin wenda azajyane bizamurusha kongera gushaka ukundi kuntu ya tumerewe nabi kandi avuga ko atari leta hariya hantu izo zose rero ni inyungu kuko Amerika ifite inyungu izi neza imitwe nk'iri icyari cyo kuko nayo irayifite abafaransa barayiteze izina za Legion Etrangere bazi ko ari imitwe itoroha kandi ikora ibintu bikomeye igakorera Rusiya muri Wagner ibintu Rusiya nka leta itari kwikorera rero bafite inyungu yo kuvuga ati nibura hacimo akanya mu gihe bakiyorganiza ariko nibura uwo muntu aba agiye kandi tumuvanye nk'umwanzi yumva rero inyungu zo irazifite niba atari bo ariyo bamwishe cyangwa se baragize uruhare mu kumwica inyungu zo barazifite nibyo nagira ngo mbwire niyo nitanga simo inyungu barazifite zigaragara hose
reka twakire na Alexandre Kwizerimana ikaza mu kiganiro muri sanga ahuri kibazo cyangwa igitekerezo wihuta
ni igitekerezo nasaba gutanga ndiko ndaraba Julie Mugabo wo mu Rusiya uravye kuntu bavuga ko wari impanuka y'indege yoba yarabaye biraboneka yuko yoba ari impanuka y'indege mugabo ariko turaba bikoko nabyo yakoze muri Afrika uraba muri Zamali ukagenda nunga muri Burkina Faso nta muntu yovuga ko atakora neza gusa kibazo yakoze yakoze ubugambanyi kuko perezida Butini yabivuze yakoze ubugambanyi kubera asatse kuza gukubita kudeta umukuru w'igihugu ariko aramubabarira munyuma mwamubonye kuri byaba bigenze gusa nta muntu yokwemeza yuko ijya ndege yoba barayihanuye icyo umuntu yovuga yuko yovuga ko yoba yabaye isanganya yoba byarabanje gusa mu byo twoza kuma tumwibukira ko muri Afurika ni uko hari ibihugu bimwe bimwe yoba yarakoze neza cyane no muri Ukraine yaragiyeyo gusa uriko araba ibihugu bya Afurika tubakeneye yuko bironka amahoro bikaronka umutekano ukwiye kubera yaba uratwara ibihugu bya Buraya Amerika usanga bataka dutwara ubutare gusa bwonyine ata migambi ariko arakora n'ibihugu byacu icyo rero umva w'umunyafurika dukwiye kuraba kuntu nako twikwita akazi tukamenya ati dukorane n'igihugu kanaka gishobora kutuzanira inyungu ngaha muri Afurika ukuri kwaraba tufite ibibazo byinshi cyane by'ubusomeri kutaronka akazi mu gwaruka umvize n'ingorane cyane gihari muri Afurika kandi ubona Afurika ifite ubutunzi bukomeye ikibazo cyanze cyari icyo icyo mbona ashobora guterera muri iki kibazo turisanga dusanzwe duhuriye mu twese
urakoze cyane bwana Alexandre Kwizerimana ugira umunsi mwiza
namwe murakoze cyane
General Habyarimana ukurikije ibiriho biba mu Burusiya muri iki gihe urupfu rw'uyu mugaba w'ingabo za Wagner nibirimo biba ku ruhando rwa politike muri icyo gihugu no ku rwego mpuzamahanga urabona bishobora kugira icyo bihindura ku migenzereze y'ibihugu bimwe byo muri Afrika bimwe byari bibogamiye ku Burusiya ibindi bibogamiye kuri Amerika hari umuyaga ushobora guhuha muri ibyo bihugu ku buryo bimwe byisanga ku ruhande bitariho
urakoze mutabumwa ngende biriya biriya rupfu rwa Prigozhin na bagenzi nuko twabivuze ntabwo buzavanaho imigambi ya
Rusia ndetse n'ibindi bihugu bakorana ari muri Afrika ari n'ahandi hose kuko imigambi intambara y'ibihugu ubu nibyo navuga nka mbere tugitangira nti bigezaho umwana biba nyina ntiyumve guhangana gukomeye kurahari kugaragara ko hariho bloke ebyiri iriya bloke ya occidental y'iburengerazuba izunguruka kuri OTAN ndetse ikuriwe n'abanyamerika irashaka kongera gukora ibintu bikomeye ngo yigarurire isi yose yagerageje kunyura muri Ukraine kugira ngo noneho ndetse na Rusiya yifate cyangwa se iteze n'ibibazo noneho abanzi bari bagabanutse ibihugu bikomeye byayemereraga nabo bigabanutse ubu Rusiya ivuyemo haba hasigaye Ubushinwa cyane cyane urumva ko icyo bita mundi unipole yabikomeje igize n'izindi ngufu nyinshi donc ishingiye kuri ku burasirazuba ku burengerazuba nako rwise donc rero urumva ko niko bya n'intambara ikomereye ubu ngubu abo mu burasirazuba nabo ndetse n'abandi bo mu bihugu bya Afurika n'ahandi bo baravuga bati ntabwo dushobora kwemera ko duhora tugendera ku bintu bituye mu biturutse mu gace kamwe k'abanyamerika n'abanyaburaya tugomba kugira igihinduka natwe tukagaragara kandi natwe tukigenga tukagira ubushobozi niyo ntambara iri kuba rero ubu ngubu kubera ko aho bigeze uzatsinda nihatsinda iburengerazuba isi izahinduka y'abantu bamwe inipole ku buryo bukabije nihatsinda bariya bo mu burasirazuba no mu bihugu bya Afurika n'ahandi nko muri za Australia hose uretse ko Australia yo iri hamwe n'Amerika ni ukuvuga ko hazasigara hazaboneka ibindi bice bifatirwamo ibyemezo kuri iyi si donc niyo ituma rero ye mbona ko biriya byose biri kuba ni intambara ikomeje ni za tactique umuntu ari kugenda ejo mba gikwasi hirya no hino ariko ntibizabuza Rusiya ndetse n'abikorana nabo kuko barahari nabo bariya bo muri za Korea bariya bo muri Abashinwa n'abandi benshi ntibizatuma badakomeza ibyo bakoraga cyane cyane muri Afurika kuko bazi ko nabo bafite umure birashimishije kuri bo kugira ngo babe babona Afurika bayigiremo ibikorwa bayigiremo abasirikare bakontrole nabo ubukungu burimo bwinshi nicyo gituma rero batazarekeraho bariya nko muri Niger bariya bihugu byo muri Sahel ntabwo bigomba kwibwira yuko ngo ubwo Prigojine yagiye ngo byarangiye oya intambara irakomeje iracyakomeje
reka twakire na Norbert habakubaho ikaze mu kiganiro muri Sanga uratubwira aho uherereye uhite utanga igitekerezo cyangwa ikibazo wihuse
murabona neza
yego mera
yego reka mbere na mbere nshimire ijwi rya Amerika ikiganiro kiza mu mwateguye ndakuba hari byinshi wenda abanyarwanda n'isi yose ari byo bungukiramo ariko se nkibaza ni Afurika ni gute ishobora kuzagira wenda inganda zishobora kuba wenda Afurika ifite umutungo mwinshi cyane ni gute Afurika ishobora kwihuriza hamwe ikaba yakora wenda nk'inganda wenda zishobora kuba za aya mabuye y'agaciro wenda zayihinduramo ibindi bikoresho ni gute byagenze ese ubucuruzi bwo muri Afurika wenda bushingiye wenda ku mutungo kamere ukoreshwa uko bikwiye neza udasahuwe ndumva wenda ari icyo ngicyo
urakoze Norbert abakubaho ugira umunsi mwiza
sawa nawe
General Habyarimana Norbert abajije ikibazo cyagutse cyane sinzi niba hari mu magambo make icyo mwakivugaho mwihuse mbere yuko twakira undi mu mwanyi w'ijwi rya Amerika
Norbert ibyo avuga bifite ishingiro ikibazo kirakomeye
vuga ati ibihugu bya Afrika kwibumbira hamwe. Urabona ko ibihugu bya Afrika byaracagaguye babigira mu ibyo bita ibihugu, ariko bimwe na bimwe ubona bitujuje n'ibyangombwa kugira ngo bibe ibihugu, ari duto cyane. Kandi ni utwo duto bagahora badushyiramo imvururu kugira ngo bitazagera aho ngo byumve nabyo ari abantu ari ahantu muri Afurika hagomba kuba umutekano kandi hakaba n'iterambere. Rero biriya babikoze mu gihumbi kimwe magana inani mirongo inani na gatanu i Berlin bacagagura Afurika mu duce. Nibyo koko ibyo avuga, nibyo uko Afurika imeze uku ubu ntabwo ishobora gutera imbere, kuko urabona ko ibihugu bitera imbere ni ibihugu ni Amerika ni ibirometero kare miliyoni icyenda, ibindi ni Rusia ni ibirometero kare miliyoni cumi na zirindwi, ibindi ni Ubushinwa miliyoni icyenda, ibindi ni Buhinde miliyoni eshatu n'igice hari inyuma. Ni ibihugu binini. No muri Afurika kandi urabona nka Ethiopia ni igihugu kinini, ibyo bigerageza gutera imbere, za Nigeria n'ibindi bihugu. Naho rero ibihugu ni byo bituma badashaka yuko ibihugu byibumbira hamwe, ahubwo bakongera ibyari binini bakabicagagura nk'uko Kongo imeze. Abanyafurika rero nibyo nyakwigendera Kadafi yavugaga, yari yatangiye gukora avuga ati dukore Afurika imwe, dukore ifaranga rimwe, dukore imihanda iduhuza ibintu nk'ibyo. Ni na biriya bya BRIC biri kubaho kugira ngo Afurika kugira ngo ibigiremo imbaraga igomba kuba ari Afurika yo ifite ibice binini byibumbiye hamwe, kuko uduhugu dutoya ntabwo twashobora kujyamo ngo tugire icyo tumara cyangwa tuvanamo, kuko harimo inyungu za buri wese ashaka. Kandi uduhugu duto ntizashobora kurinda n'umutekano wacu. Afurika rero ifite igomba kwibumbira hamwe ikagerageza bira byo gucamo Sudani ibice, nko kugerageza guca Kongo ibice, biriya ni ukuvanaho Afurika kugira ngo itazongera kubura umutwe. Icyo avuga ni ishingiro rwose. Ni ikibazo n'ubukungu buzapfa ubusa bukomeze bugende babusahura batashoboye kwibumbira hamwe ngo noneho
basobore kuko bavuga rumwe. Reka twakire Domisie Mani irumva ikaze mu kiganiro muri sanga aho uherereye ikibazo cyangwa igitekerezo vuba vuba. Domisie Mani irumva, ndumva tutabasha kumwumva. General Habyarimana, kugeza ubu ibitangazamakuru by'amahanga birashinja Perezida Putin kuba ari inyuma y'urupfu rw'uyu mugabo, ariko ntiturumva ibihugu bimwamagana cyangwa imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu yamagana iby'urupfu rwe. Kuki bitandukanye n'ibiba ku mugabane wa Afurika iyo hagize umuntu wagiranye gisare n'ubutegetsi utabwa muri yombi cyangwa akitaba Imana, ugasanga iyi miryango iharanira uburenganzira bwa muntu yahagurutse, ugasanga ibihugu by'Uburayi na Amerika biramagana? Kuki ubu ngubu tutarimo tubona ibyo bintu kuri Prigozhin?
Urakoze, icyo kibazo ni ikibazo cyiza. Ariko n'iyo miryango ubuvuga yamagana ibiba muri Afurika no mu bihugu bitoya cyangwa bikennye nk'ibyacu, ibifite uruhande, ibifite icyo ishaka, swat uwo muntu bagize uruhare mu rupfu rwe bagashaka kuyobya uburari, cyangwa se yaba yapfuye bagashaka kuyobya iyo situasiyo. Ntabwo ari uko baba bakunze uwo muntu, ntabwo ari uko bamukunze, kuko baba bashaka ikintu cyose cyatuma ibihugu nk'ibyo muri Afurika bisubiye bihora bishwana byicana bigira gute. Ibyo nicyo gituma ubona babivuga cyane, ntabwo ari ugukunda Afurika. Naho rero kuri biriya bihugu bikomeye tuvuyeho nk'abariya ba Wagner bapfuyeho muri hariya muri Rusiya, aba ari ibintu strategike. Icya mbere ntibamenya, urabona nk'amayobera ari mu rupfu rw'abariya abantu n'ubwo babyemeza kugeza uyu munsi ntabwo baravuga bati twabonye imirambo ya umurambo wa naka na ADN niye niye, ntabwo birabaho. Niba n'abarusiya batabikora baravuga bati reka twitonde tumaze tugenzure turebe niba atari bo babona mwishe, bashakishe uwamwishe uwabiri. niba ari bo bamwishe nabwo baravuga ati tureka igihu kigumeho. Noneho rero za OMG zamagana, urabona ko hariya birakomeye. Ntabwo ari nk'uko iyo wamaganye muri Afurika cyangwa ukavuga ikintu ubuzi ko ntawe uzagikontrola, niza na za nyungu nahoze vuba, ariko hariya ho birakomeye. Ugomba kuba wahageze wabonye izo ntumbi imirambo na ko mbabarire y'abo bantu, noneho ukabona n'ibimenyetso ese indege yari yagize gusiga irashyahira mu kirere, ese indege yararashwe yaraswa n'izihe misiri ziturutse, ese ni misiri zari zivuye ku butaka, ese ni misiri zo mu kirere zarashwe rero n'indege ahantu iri kure, cyangwa se zarashwe ziturutse kure. Dore urabona ko bo baba bashaka ibimenyetso bigaragara, ntabwo wapfa kugenda ngo bavuge ibintu ku buryo badafite ibimenyetso. Za ONG ziratinya, ziravuga ziti reka tumaze dushakishe, ari n'iwacu ho ntacyo baba batinye. Barangiza bakarasa nk'umuntu bakavuga ati ni uyu wa mwishe yagira urubi n'ujya kubireba. Ntabwo ari kibi. Impamvu nange numva ariyo ngiyo, kubera ko hariya ho bagomba kugera kugira ibimenyetso simusiga byerekana icyatumye iriya mpanuka ibaho, bakagira ikimenyetso simusiga cyerekana ko abantu bavuga barimo koko bababonye n'ibindi byinshi.
Kubera ngira ngo ingufu z'ibihugu biba birebwa n'icyo kibazo. Reka twakire na Iradukunda Evode ikaze mu kiganiro muri Sanga, aho uherereye ikibazo cyangwa igitekerezo.
Ego ndabashimye, mperereye mu burasirazuba bw'u Rwanda. Njyewe nari mfite icyiyumviro kuko kuri iyo nsanganyamatsiko mwari mwaduhaye, nashaka kubabwira yuko nyine mu byiyumviro byanjye njyewe uriya Prigozine yishwe rwose na Putini, kuko ntago Otani yagira ubushobozi bwo kujya hariya mu Burusiya ngo ibashe kuba yakica Prigozine birangire gutyo gusa. Naho ku byo mwari mwavuze ku nsanganyamatsiko ku ngaruka wenda zaba kuri Afurika cyangwa kuri uriya mutwe wa Wagner ku rupfu rwa Prigozine, ndabona rwose nta ngaruka n'imwe, kuko ahubwo byaba ingaruka yaba Prigozine yaragumyeho, kuko ibikorwa bye twari tumaze kubibona ibikorwa byinshi yari ari gukora tumvikana na Putin, kandi Putin uriya mutwe ari we wawushinze, ntabwo byari kuzakunda, ahubwo nibwo byari kuzateza ikibazo. So muri hagati aho rero ndumva njyewe nta kibazo, ahubwo Wagner igiye gukomera n'ibikorwa byayo bigakomeza rwose, nta kibazo na kimwe kibayemo.
Murakoze cyane Iradukunda Evode, ugira umunsi mwiza.
Murakoze cyane nawe rwose.
General Habyarimana, tuse n'abagaruka gato, ndumva ibyo Iradukunda Evode avuze ngira ngo twari twabivuzeho, ndagira ngo duse n'abagaruka gato ku rwego technique. Mwe mwayoboye ingabo rugamba muraruzi ibya gisirikare murabisobanukiwe, ubundi iyo umuyobozi mukuru w'ingabo nka kuriya apfuye mu rwego technique, bihungabanya ingabo cyangwa se bigira izihe ngaruka kuri haba kuri morale ingabo cyangwa kubijyanye na technique y'urugamba ziba zirwana, bigenda gute, ni ibiki bibaho?
Murakoze cyane. Ndibwira ko hari uwabivuze ati burya ingabo umutwe w'ingabo cyangwa se zaba ziriya za organisation paraetatique cyangwa se zaba ingabo z'igihugu, ntabwo ziba zishingiye ku muntu umwe cyangwa ku bantu bamwe, kuko icyo ziba zibereyeho ni mission. Yari ingabo z'igihugu nizo kurindira igihugu n'ubusugire bwacyo n'imipaka. Iyo ari ingabo nka ziriya za Wagner ziba zifite kapasite, ziba zarize tactique, zarize gukora uko bakora intambara, ziba zifitemo ubuzobere. Icyo ziba zibuze gusa iyo umwogiye nibyo koko aba ari karisme y'uwo muntu, ariko havuka haboneka n'abandi ntabwo rero uri ya gisirikare uvuga ngo umuntu yapfuye ngo noneho bihagarariye aho burya aho ari umutegetsi aba ari primus inter pares aba ari umwe mu bategetsi ari imbere ari chairman ariko burya n'abari inyuma ye nabo bari abategetsi niba vagineri igizwe n'ibihumbi bibiri by'abasirikare ubwo twakwesima ko ari nka byo ko ari nka amadivisiyo abiri bo noneho rero buri divisiyo ifite uyitegeka na brigade ziri muri divisiyo zifite abayitegeka na batezo zifite abazitegeka n'amakompanyi kugera hasi kandi buri muntu wese uri muri abo abashobora kugenda akajya gusimbura gufata umwanya we nuko iyo myanya hejuru aba ari mike aba ari umwe ari itatu ntabwo wayifatira rimwe aho rero ho ndumva kuko bajya kurwana abo bose baba bajya kurwana muri hariya bakumutu bari bahari bose yari yari divisiyo ihari yaba Wagner ntabwo rero ku byerekeye gusimburaho nta kibazo kiba gihari yego kuko batakaje umuntu na karisme ariko biba byoroshye kuko bafite abandi babize batojwe bafite ubunararibonye mu ntambara aho ndumva nta kibazo cyaba gihari dukurikije mu principe kuko iyo umuntu adashobora gusimburwa ni ukuvuga ko uwo mutwe wa gisirikare cyangwa izo ngabo z'igihugu ziba zikoze nazo ariko ubundi ukuntu ziba ko zigomba gukorwa dukurikije tekinike za gisirikare metode urwa sisitemu z'organizasiyo n'ibiki ntabwo umuntu yapfa nka buri urabona nka eta majoro ya Wagner ngiye ariko eta majoro buriya ni abantu bava muri za imite bakayiforwa bashyiraho abandi ariko yego kuko abatakaje experience zabo nabo na karisme yabo ariko ntabwo byahagarara ahubwo hari n'ubwo hajya abandi ugasanga ahubwo bakoze n'ibyo ba mbere batakoraga nk'uko wari uwo bivuze mu kanya kashize nuko mu gisirikare ntabwo wavuga ngo abantu barapfuye barapfa mu ntambara barapfa hose ntabwo hariya muri Wagner gusa uretse ko muri Wagner bapfuye ariko nabo byakwitwabyita urugamba kuko ibyo ari byose babishe bari bafite inyungu zo kugira ngo badakomeza kuyobora Wagner niba ari n'abandi bose icyo bagishakaga nicyo bashakaga ariko Wagner yo izakomeza ku buryo cyangwa ku wundi
twakire na Amuri Ikaze mu kiganiro muri sangaho uherereye ikibazo cyangwa igitekerezo twihuta
mererereye mu Rwanda mererereye mu ntara y'Iburengerazuba karere ka Nyabihu
ihutisha igitekerezo ikibazo cyangwa igitekerezo nyarutsa
igitekerezo ku bigendanye n'uburusiya
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi ikiganiro ni muri sanga turimo turareba ibyerekeranye n'urupfu rwa Yevgeny Prigozhin umukuru w'umutwe w'ingabo z'abacanshuro Wagner waguye mu ndege yahanukiye mu karere ka Tver kari mu majyaruguru y'umurwa mukuru wa Moscow ku wa gatatu w'icyumweru gishize nk'uko urupfu rwe rwemejwe n'Uburusiya. General Habyarimana turagenda tugana ku musozo muravuga muti nta bishobora guhindura cyangwa se bigakerereza imikorere y'umutwe w'ingabo ariko noneho tujye kubari bahanganye cyangwa se kubahanganye nabo buriya ziriya ngabo za Wagner zarwanye urugamba rwa Bakhmut muri Ukraine nkuko mwabivugaga ubu noneho Ukraine ihagaze he iraza kugira akanyabugabo muri uru rugamba ku buryo hari ikintu kiri buhinduke mu minsi iri imbere
urakoze nanone ukumva ijambo biriya Ukraine n'abayifasha ni ukuvuga ko na OTAN kuvuga abanyamerika n'ababuraya bo mu Buraya mu byukuri ihanganye na Rusiya wenda n'abayifasha nayo. Rero Wagner buriya ni umwe mu mitwe y'ingabo ya Rusiya irwana na Ukraine n'abayifasha. Ubu mutwe w'ingabo rero bashobora kujyana ahandi cyangwa ikajya gukora indi misiyo ahandi. Ndakeka ko muri strategi militaire za Rusiya ntabwo kuba umutwe w'abantu 2020 wavaho, nibyo kuko ni benshi kandi bafite ubunararibonye, ariko ntabwo aribyo byatuma uva ngo uratsindwa ngo Ukraine na utani ngo ubuno bigiye kugenda ngo bijye gufata aho byari byarakuwe. Ntabwo bishoboka kuko ingabo ziri ku rugamba n'amadivision n'abantu bagera ku 100,000 ntabwo rero 2020 nubwo byari bikomeye nubwo byarwanaga neza byatuma urugamba ruhinduka ngo noneho ngo abarusiya be gukomeza gukora ibyo bashaka gukora.
Muri ibi bintu byose turimo turabona Uburusiya, turabona ibihugu by'Uburayi na Amerika, ariko Ubushinwa buracecetse. Ubushinwa buri he, General Habyarimana?
Urakoze cyane, ni ikibazo gikomeye. Ubushinwa burahari, Ubushinwa burahari buriya, kandi bufitanye umubano mwiza na Rusiya. Bafitanye umubano mwiza na Rusiya. Intambara arega buriya ntabwo ari kuri tere gusa, intambara ziri moderne ziba Uburusiya muri conseil de securite buba buri hamwe, Ubushinwa buba buri hamwe na Rusiya, kandi ni ahantu hakomeye. Mu bindi bibiliya by'ibyemezo bafatiye Rusiya, Ubushinwa ntabwo buba bubirimo. Ubwo iyo nayo ni intambara, baba bafashije Rusiya mu ntambara. No mu bindi bashobora kuba ibya gisirikare byo ntibabivuga, ariko birahari barabikorana. Nk'uko na Rusiya n'Ubushinwa ntiburwane na Amerika hariya muri Taiwan, ntugire ngo Rusiya ntizabufasha. Iyo ntambara barayizi yo kurwana, kwigobotora, kubohotora ibice by'ibihugu byabo barayizi bayifatanyijeho. Kandi na birebyo kwishyira hamwe muri BRIC ni indi ntambara ku rwego rwa ekonomi no kuganya zone de influence bafatanyije, kandi igira impact kuri Amerika. Ni ukuvuga rero ikagira na impact ku Buraya, bikagira n'ingaruka ku ntambara iba muri Ukraine, kubera yuko iyo wafunze iriya mihanda yose inyurwamo n'impeke, iyo urabona nka buriya bari gukora koridor, nka buriya bongereye ibihugu byo muri BRIC hakazamo za Iran, hariya kuri ziriya za Meri bari kugenda bakora buroko zikomeye, ukamanuka ukagera muri biriya bihugu byo mu Barabu bari kuvura iriya Canal de Suez, ni ukuvuga ko Rusiya bari kuyifasha biturutse muri BRIC ku bundi buryo. Rero njya nkibwira yuko Ubushinwa bufite bafashe uruhande kuko ntibwigeze buvuga ko bukundana, buvuga buti wowe Rusiya kuki wateye Ukraine, ntibwigeze buvuga buti biriya byemezo bibi bagufatiye byo kugufungira ibi n'ibi turabishyigikiye, ahubwo nyamara bakomeje gukorana bafatanye urunana muri ibi byose byo kubaka za BRIC n'ibindi byinshi. Ubona ko imere nabi ziriya organization za ONU, ziriya za organization za OTAN, ziriya za Banque Mondiale, biriya byose intambara yindi ikomeye bafatanya kurwana,
bafatanya kurwana General
Ubushinwa. Rero burahari burakomeye kandi bishimye.
General Emmanuel Habyarimana, umwanya utubanye mukereka, tugushimire cyane ko washoboye kuboneka muri iki kiganiro muri Sanga. Mwakoze cyane.
Nawe mwakoze kuntumira, utaha tuzongera gukomeza.
Reka nshimire namwe mwese banywanyi b'ikiganiro muri sanga mwari muduteza amatwi mbararikire kandi gukomeza gukurikira ibiganiro bya hano ku ijwi rya Amerika by'umwe hariko amakuru yo mukanya saa 10:02 ku isaha ya Kigali n'i Bujumbura. Kuri mikro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma, amahoro n'amahirwe kuri mwese.